Welcome to the Diddy Praise.
It's a place and music.
Now I'm been there as a number. Kadin niggas the gosh.
Why not?
Hey, you're good.
Soldier boy.
Tu ava kucha.
Nise malems in the diva ngama lines. Ipa kodro. Nipasa me two finger. Niku dula koka mbombo. Inesha kwa tiama. No game singa choke drodo. Ni jumping ama njuche. Kashi sanga kambe no.
Nina mabazi ya matenda. Uza dwala soko monya. Sunga nika tendine murilo. Wadonya donya. Chipino sipompo wala. Suza kaniona. Magelo waseguka munga ni tombo tanoa.
Na wakabisa maflows ya ripa murilo. 31 tinye bro. Waria zero. Na wachale SQ. Komi the hilo. You piss me off on an azangarilo.
Oh gosh, jira singa ende no gas. Solo sini lipole boba ipasa juice last. Keep your advice, nebolo chale advance. No friendship or business, ni funa che cash.
Sokolo ki, na sokolo kamonga fit. Wakanuona mafada wafuna yama sweet. Better tiri pena shkud mu black tint. Bato na isi back off, you are not fit.
Lechoma mugago, munga ndile makaveri. Bakumbwa lifestyle, ya shkud do it very. Siringa kupase juice, wambele wesi breni. Iya kubava munga nchala ya kuseni.
Manduji ya nivela street. Munga ni shuka, keep fight bambara, tizi wa wakusunga. Selevo siku kwa munga stivo tiripambunga. Mkama juwe guy, but usuwa na yaunga.
Unalika na batini na kuja po malips. People change like a put table sticks. Kuza sirimu mweni baila beat. Nina bwela kuchinja ghetto na street.
Nochiwele shidripu iwa pesha mita. Imwe mudi kuwaye munga chitumbu wa frit. You mess up with you with you, munga ni mazik. Ya chenjileza usa pwala la munga ni aisha.
Nikudia malapa wangai na mbozi mbela geni. Kalapa ni supute deteleka ni itobere. Kupiti siko letela shipute stinga sobere. Nina damage a beat, producer ni ya 7.
1, 2, 1, 2, nikali testa mic. Level si kugwa iripa mamba munga ni kite.
Nila pila starta palebo pangare Nike. Nisha ina papiti munga ndine sport ride.
Kuna kulibe beef uza peza kwa chihuahua.
No chua lalala leka ni watambise tiawa.
Shkudu taipe kinga iyeve tapaya.
Soja boys ivanga tige namba wafana. Yeah, naibinda za kuchalo. Charlie Young, Big Boss Washtar, Big J, Kaden niggas, yeah.
Boss King Ipangombe, G-Stiff, Ryu J, why not?
Slim Touch Profit, it's a blaze ambient music.com, exclusive banger.